yes kila mali sema na juleni kanisani baka be sema na vile jambe duko la life yako sema na nofia basi nataka jo sema na jaribu kila place kila mali sema na juleni kanisani baka be sema na vile jambe duko la life yako sema na nofia basi nataka jo sema na panga sema na toka Kenya hadi kwa tuchaja ametinga bao ndo maana anawacha amzidi tapa maisha kijua siku za isha naye jaja anabisha kuvua kauta isha life yako badilisha mechangori kamilisha kiyodo bana tena kupenda sana maisha finje kwanza kana kaumeikana kaumeikana sema nao na repeat again nimekaa bila pen no tuamina jaja life lazima nitagen ama kaze juu kwa shetani kuna pen ukamkwa jaja nao life utagen maisha ni a lifo sipo sipa kata maisha ya ivo umashemu yudabu tuwa pangri shakata maisha ya ivo ndo mana na washo mashem the devil jaribu kila place kila mali sema nao shule ni kanisa ni baka be sema nao vile jame duko life yako sema nao nofia basi nataka jo sema nao jaribu kila place kila mali sema nao shule ni kanisa ni baka be sema nao vile jame duko life yako sema nao nofia basi nataka jo sema nao.
We go stand tall every day, talk in front of the face even though them no hear me. Rastafari at the root where me say, me no yap yap, chachi chachi mouth here where me say. Life go on the stage, I can come in no lie. The prophet here now you can see me die. For as long as I stay, me not forget to pray. Most I die, always be with me. Shield me, never fold me. Hypocrite about people, they know me. Almighty, keep me far from them. God bless them, who they live with me. In our times, them can't leave me, them sick with me, them dance with me. That's when every had me go. Only for them say I shash.
Jaribu kila place kila mali sema na juleni kanisani baka be sema na vile jame duko la life yako sema na nofia basi nataka jo sema na jaribu kila place kila mali sema na juleni kanisani baka be sema na vile jame duko la life yako sema na nofia basi nataka jo sema na jaribu kila place kila mali sema na juleni kanisani baka be sema na vile jame duko la life yako sema na nofia basi nataka jo sema na jaribu kila place kila mali sema na juleni kanisani baka be sema na vile jame duko la life yako sema na nofia basi nataka jo sema na
kukimaster doli vile siezi tingua church leo dini pena kata mistari lakini you know God is one. Ashia.